gospel videos in Hebrew alone have had over 50 million views. I'm sure you'll be surprised to know that Yeshua is the most searched for religious figure on Google. Israelis are hungrier and more open to the gospel than ever before in our history. We are living in very special times. For this reason, I believe God has raised up our team of Israelis to bring the gospel back to our people before He returns. Only 10 years ago, very few Israelis had ever heard the gospel. Today, many Israelis are coming to faith, and just 10 years ago, Jesus was the best kept secret.
Ada unyamiasi enhano peyi. Babo awa jumediye na wasungutuwa witiye wo. Wasungfu wasaya kutuna na emine wadi jumediye yi. Ada unyamiasi awa nebambo awa nensho supa. Se enenso wadumi yei na wakan yaka ati asufuwa hon. Yeshene ni munyamu na ye kamfono. Yejiri yese imfriye nyumemu, imfriye pemu na ya huwa huwa ya hon. Inti nese ya katre madi ya bojum ni ya mwenye menye na ya adia. Na ye nyame ene de aseda emano babo awa jumedie ni mofidie ni na enche ebeba nane a onyame edama ye nenu ene monyira aba besia Kechi ni au femu biara na no pei sauma hukwana yuhua obeshow. Enunti mwaninka euradi hon wamao diyo wakumu pe. Enunti dani da eneko siye aye eda zrunkun yedye siho esumi enyanko pungunu. So if you keep meditate upon hima, then ye chie biara masa for radi obeba onshrape. Na ya fa babo awa jumadie isu ya de chia ya sofuo ya mpenye mfuo ene ya dofuwa ya nimu di jumadie yi nyarara ya di enchia firegwa nenimu agwa humana nenimu ya di ebrema nano pei sansu na ya kase se bibi atu ubi su ubi yare ya sire unyamia hodi ubi efimwa ya sire unyamia ayure chichire edima sanku fuyi nyarase Onyamia ankasa enjechi emoyure na ubi oyare so omfa na yare sa tumi emfa emesam yare. Se uche mia mima wachin une family ninyi na ema wachin ediba babo awa jumadi yesu eda. I mean, in short, we breathe. Say, what team you are not paying me, Mamma Tin? Only Obusian and I help out Babo, how I do my day so.
touch near you held me close. So closer than a brother, so closer than a brother. Truth is, I gave up on myself. My back was against the wall, and it has fallen in a science. But I gave you a call, and you answered my prayer. At once, hey, you made a way.
For your dao nyamia si ene anopei ewa babo awa jumedie isu. Musonfo se yako trona ne minimo edi e jumedie yi. Eno intina sena mikaya na emra ason ese esese yisunya o nyame asem. Eno inti gusuma wafidie no ene haye yi. Enyana na yebe sunya eno intina yejiri yese o nyame ebe fase miso na anopei wakasa atre yense brebe mne sebe time bie afide na ebe bie telephone se so amene so so ame muswa ye be ye no next time any chemra so ma wo fide no na haya samre yesu a onyame asem ye bom pa ye asa forade ena no pe so ye dia sida ma odin ye dia ye ye ma odin ye dia nkam fo ma odin ye sho din ke se na ndu nyam wona mwadum so ona mutume so Muna mo bambo so no ama ene kwasie so so aba aba beto yen e da wasi bebre se wakan yafka ate asofo ho na nen so yabase yene anuanam aba beche wasem onyame ho wonkonkon wo anyansante ase enhunu mu ene ne pa efiri wo mu no ene so bra ma ho wonkonkon emekyerekyere yen ma ho wonkonkon meda ho ntasomedi awo wase mu mu Na bibiye rebe fi mwa ba na yedi mwa si da ni eni mwenyam shi edi ya mao. Ya da wase, ese na ewe tiye yenyi. Ya udoba Yesu Kristo di mu, ena mebo empa yeyi. Amen. Ene, sene ya mikanye, na menkwa na mwa denduye yi mu. Eni nti sebrebe mwa, ibi ya humano, na yenyina, nyeseshe yekano, yetimi aka ashe onyami, eni mwenyam, contribution biya ubitimi ya ma. Emmanuel, waka na yen na yesia, eye preaching, adisia, ena yen na yesia. If you say ya sofo no inni ha nansen, and inti ye share, and semwa John, etre, efa yesu Christo, Last week in a minemo ebo bosso. Na wei eye yesu na kasa nenu masema okaye, wenye a di for no. And I said, the apostles no answer my omotre. By way, ye yesu nankasa nenu wasem. Ah, okay, ye, editre, a sianfono. And it is a semi no me no ye share, san semi ye. And some why ye tinny die, and some my ye fianny die. But if a ye kaka ye hum, while bra yesu, and answer on ya me in ya my no. As I see ye share, san semi, na. Yedi sua na se yedi tu ye hum hum na ye hwe ye senia yesu ashe mi no mi enu nu ese ye nya ne enti ye kan bibi e wo John chapter 15 no one no eba na yesu ka ase me ne nokure bo benu na meda eni okuafo no na monne na obibi ara wanso aba no na o ka ase ye ne eban no ne se obi etene ne mu ne se se nipa no anso aba obe yi sa nipa no na yebebo ano na yato sa nipa no egu ese eban ene nti o san kire yimu ka kire ese ye ntena ne mu se ne be ya ono so ebe tena eye mu ifi se se ye koti ono a ye ntimi enye hwe ne se ye tena ne mu a ano ena ebe tumi ayeden aso aba bebre na fe ya ye na efiafo ne se ye koti no a obebo aboa eban no ano na ye diegu ho na ya she no etise eja ye she anu ti se me no mie no se ya antena ni mo a obebo aboa ya no na odien egu ejem na wa ashe yen anu ti jo hu se ye tena ni mo an ene na enu ne be she na ja ene monyan na ene ma biara me no mie no ye be sre no ewo onu no din mo no ono no ade ebe ma yen enu ti woni ansemo last week no ye timi ebo abo ya kikan ya ne hunu se se me no mie no ye wo ma na ye ya wo ma na ye pese ye manyini na ye hu se ye ma enyini no na eha me no mie no nti e kwan biara ese se ye fa so na ye ma enyini no ibe hunu se me no mie no ye pese ye fa sa akwan no so na ye ma enyini sanso so na yesu so oni esuafo no enante ye no o ma o ka kire o mu na o pese o mu hu de ade kronti a wa afre wo mu o amfre wo ma ma medi wo ma ti sa akwa na emom no ese se wo mu etimi nyini e wo asafo urade mu se o mu so aba ne mi so mu betimi nyini na ne a yesu na nkasa eye no wo mu so so aye den wo mu etimi aye bi ene nti ese se ye tena yesu kristo ne nkyerekyere mu efi se o si se menum ye no ye kwati no a ena ade a ye betimi aye bibibiara ye kwati no a ye ntimi enye bibibiara ne se ba se mfasodie bi ye tena nya mesum mfasodie bi ama ye so a ye beboa ya no ati se eban na ye dien akogu ejemu na ya she enu nti no ye hu se se eba se te ye di yesu ati dia ene na ne yesu be ye ye no asa se me no mie no no ye nante na namomu se ne a ono ebe nante ye no ano enu nti no ene ye twaso e wo John chapter 15 hono a ye twaso e wo John chapter 15 hono a na ye hwe ensemo a yesu e kan ye e wo John chapter 15 hono a nti ye twaso afri John chapter 15 verse 16 ene ne ebe John po aba verse 16 no na ya hwe be bia nyame ade yan ebe ko akwa akodu enti mi kan John chapter 15 verse 16 enye mo ena moyi me na me na meyi mo na medemo masi ho se monko na monko so aba na mo aba no atena ho na bibi biara a mo besre eja no edin mu no odi amamo yei na meshe mo yei na meshe mo se monodo mo ho mo ho se iwiase atana mo a mo hunu se otana me kane ansa na eretana mo se mufri wiase a anka iwiase ebedo mo ebedo ono ara ne die na se mon free ewiase na meyi mo efri ewiase yi ye inti na ewiase etane mo monkai ensema makama chire mo nu se akwa ensine niwura se ota me a obeta mo enso se odi masem so a obedi mo die enso bi amen eniti weni onyame asem so me kai ewo brofunum John chapter 15 verse 16 I see ye have not chosen me but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit and that your fruit shall remain that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. These things I have commanded you, that ye love one another. 18. If the world hate you, he know that it hate me before it hate you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world will hate you. 20. Remain in the word that I have said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. And in Tiweni and Samoa Yesu, Okatre ne Esuyanfuono, I say, Eye, enye yen, ena ye yi ye hon. Ne mom, eye wono, ena we yi yen. Se, ye unko, na yenye den. Ye unko so abba. And you see, a fast asimia, let us say, ye betina unya mimua, ye metina unya mimunya den, eme yenya yen kasa ye pe. And into the yesu hunya says, ya babe dinechi, na yenya kasa yen ye pedia, and ye nenya yen, or no ene ye yen, nemum na yen de, yenya kasa, and na we yen. And into we ye yen, when he calls us, he gave us his command. Asese minu emie no ye disun. Eni inti ni commander o de man yon se. Asese minu mien nye ye den. Ye timi esu waba. Na yaba suo numu no. Eno ene di enu mwenyamu she. Edi bre o nyanku pon. Ti se de last week ni mika se. Che ye mpese ye mba ebe tina ho. Wabra ye mba. Esese wo mu nyini na wo mu ntimi enyini esese nka ye frɛ ye ma na wo mu respondo na wo mu ntimi respondo esese ye matimi di dwuma die bi na wo mu ntimi di dwuma die bi no tan bia no wan kasa wo hu na wo ba na na wa ye basa the same thing na yesu so so e ka kire se enye ye mmom na ye yi no ne mmom no wono na wa yi ye na wo yi ye se yenko na yenko so aba eni nti yesu hwehwɛ me ni umie nu te ye ye kristofu yi se ye be ye den ye be eso aba ifia se me ni umie nu ye tena kristofun mu na ye ntimi anso aba se oba nu oba betwem nu wo hunu se dua no esi ho ya tena nyamesum mu for so many years na ye ntimi enso abade a ene ye na wose na ya yesa eban branches a emfaso eniso nti se branches emfaso eniso dia ene ye na obetwitwa branches no na wa eden no abuabo ano na wodi akogu James ene ye ti last week ni se na branches no enso abane dia obeye den obeyi yi ho so obey yi ho na so yi ho a na etimi aye den etimi aso abaye enti se yesu huni se minewu mi no ya yesu ros na ye pese yesu aba wonu eno beba be den ebeba be yi ye ho. That means wonu eno wodi na sem beba be she ye ma onu na obe kire ye kwa ye be fa so an nge betimi aye den anyini ewo onu nyankopon mu ewa na se ewo wonu na sem mu nanin when in the commander wodi ma ye o hwe mi nu mi enu se ese se ye eso aba efri se yen timi nso aba ewo yen yan kasa mu efri se wonu na yi ye se yen ne ye yi ho dia ene nka yen ye befa yen akwan so na yan ya so aba na enam se wonu ene ayi ye ni ntino ese se ye timi ye so aba because he is our source so whereby yet na in the mu si yet na ni mu a ono ne be provide ene me ese se wo ye den o provide Edimaye no na yetimi aso aba ne se base te ye kwatino a enya dia ye betimi ayehwe eno ntini we should stay in him se ye stay on him dia enye se ne tie biara no obe provide edi amaye na abaso biara se se menu mie no yeso no ye beso edi ahye ne din kase no ene emonyam eno nti menu mie no se yedi yesu echi ye beye ewiase etanfo impose wo nyame mu na opese wo wanim no there are so many adversaries there are so many obstacles eno nti na paul ka se okwan kesie bi ebia mame nanso na akwansidie ebebri ayeden ahyemu ma paul kan wo corinthians no o se okwan bebre many avenues has opened for me nanso there is so many adversaries a kwansi die bebre ene ebie ewo okwan ebie amame no a kwansi die bebre ena abem to enu ntinu na ohye ewo 17 te ye ni mahyede se muno do mu ho efi se se ya no sa do no a ye ntime enso aba na 18 na na okire mu di akire se se ewiase etane mu a mu hunu se otane me kane ansa na ebeta mu so enu ntini sami nu mi enu ye pese ye so aba ye pese ye 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 a christofor papa no se ne tie biara ewiase be ye den e betan ye ye hun se yesu e ba ye no ne nyuma o ye ono ankasa e ba ne diem se ne bible kan se oba ono ankasa ne diem nanso ono ane dia na anye den anye no oba ono ani diem na ono ani diafo na anye den anye no that means se minu mi eno yapeye na jidifo te ye pese ye so aba e woni mu no te ne tie biara no ewiase e betan ye wo se ye hunu kan se wo ye abaso mu no ewiase betan ye nanso so no ye kan hunu se ot ye tano ansana yen yeba abetan yen ani nti se wiase tan yen a emane nya ye den enwanwa efri se no 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 ye tano ansana yeba abetan yen nti weni ansam a asaforade eka e de kire nti wo ya baso mu no yen hwe ye fipamfo mu kra se eba se no mie no ye ti ba bi ye ti adwuma na wo progress that means wo baso wo progress no se nkrofuo hu se wo progress ya ube hunu se na de ya ubi na de ne ma bebre ne de abre wo fipamfo wo nkrofuo no wo ye adwuma titiri se wo wo adwuma no bia wo boss ana se wo panyini no na wo ne wo ekobo mu ye ne ma bebre na fe bibia na ye fra wo bibia na wo die ko ye a ube hu se na bia na hu oh e wo wo hu sa pepe that means you have been progress wo koso en inti na wo so aba so en ti onyame hwehwe me nu mie nu said ye be so aba na aba suo no no se ne tie biara no ye be nya sa hu hu ye be nya opposition ye be nya adversaries ye be nya aniama e be si ye kwan na yesu na ankasa ka kire ye se ne tie biara no wo mo e be tan yen e wo ya ba suo no eno nti ne ma we ensi wo kwan e so be ye den wo be so aba e firi se ne tie biara no ye better wo we ye yesu enu mo asemo a o kan ye enu nti me kan bibi e wo second john no chapter 1 eh 1 chapter pe second john no chapter 1 8 no na e dia bihura nya yesu anye mon o si enti monhwe mo ho ye na manhwere ade a ya ye adwuma anya no na mmom monya akatua pa so ho enti monhwe mo ho ye na manhwere ade a ma ye adwuma anya no na mmom no monya akatua pa ɛnu nti ɛsɛ sɛ menu mie no yɛhwɛ yie wɔ yɛabasoɔ a yɛasoɔ no mu so yɛanhwɛ yie ɛwɔ yɛabasoɔ a yɛasoɔ no mu a sɛneɛ tie biara no huhuhufoɔ no bɛba yɛ adversaryfoɔ no bɛba yɛatamfoɔ no ɛbɛba na yɛaba a yɛso no wɔmaba abɛkeka hwɛ sɛ menu mie no yɛgyina mu a sɛ yɛntumi annyina mu sɛ yɛbɛtumi aso abadeɛ a ɛne na akatua a ɛsɛ sɛ yɛnya ɛwɔ yɛabasoɔ no mu no saa akatua no nyinaa ɛbɛbɔ yɛn ɛno nti na second john no 1:8 no ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛno nti saa deɛ a mene mmienum yɛnyɛ dɛn yɛnhwɛ yie sɛ na yɛanhwere deɛ yɛayɛ adwuma anya no na ɔho na yɛakatua anyɛ dɛn ammɔ yɛn yɛabasoɔ a yɛasoɔ no yenhwe ye so obi aye adwuma enya bibia that means you progress what bear fruit and na won sa aka sa anema no enu nti no wo fruit no a wo nsa aka no so wan hwe ye a sa anema ni nyina ye den ebe hwo na se ehwre ososo a akatua biara ni ho a obenya ewo mu nti john ena etu ye fu ne wo mu se yenhwe ye wo ya baso wo mu no no ye be face so many obstacles ye be face so many adversaries senior yesu e kan ye ni se ewi ase e be tan ye ifi se ye di kan atan no wo ye nkunim die mu e wo ya baso wo mu no senior tie biara no ewi ase e be tan ye wo fi pamfo e be tan ye mbeka se a wonku a ena oye Kristo ni yenso so ye Kristofu na enso so no na wo mu pebi ade yen wo danfo se wo koso bebre wo nya mesumu na wo pesa wo so aba no ofipamfo ebetan wo ebetimi aye abusunya kura ebetimi atan wo ebetimi aye enamfofu ebetimi atan wo ebetimi aye wadwuma mufu kura so so ebetimi atan wo na enso so no Yesu ena wakan se ye di kan etan no ewo ni nyuma obeyeye ewo na baso a obesu enemu no ye nyina ye kan bible a eno ena edini eko owuo mu miracles ni ma obeyeye oje a odi pre ni pa asempa obekan ye no eno ena ema ye twa ni mpie so a ye di eko owuo mu enunti enanti no se se mu free ewiase a anke ewiase ebedo ono are ne de na semun firi ewiase na mayi mu yinti ye inti na ewiase etanem ye kan 20 na o se mon kai asemo amaka akiremu no se akoa ensine ni wura mon kai asemo amaka akiremu no se akoa ensine ni wura wey asemo a emu odu efiri se yesu ena weyi yen ena yesu ena oyedi na chi a yesu aba enunti na basuo mu no partner biara o yusu edift faso no wo kire yen ekwan a ye be faso a ye be ye ye niema nyina enunti se ye ye pese ye ye firi na chi ekoye niema fofura ɛno deɛ ɛnya deɛ ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ yie ɛfiri sɛ wɔse ɛyɛ wɔno ɛna wayɛ dɛn wɔayi yɛn ɛnyɛ yɛn ɛna yɛayi yɛn ho ɛno nti no sɛ ɛyɛ wɔno ɛna wɔayi yɛn deɛ a ɛneɛ na yɛbɛhunu sɛ yɛ progress ɛnyinara no ɛwɔ deɛ ɛwɔ wɔno no mu ɛno nti sɛ yɛka sɛ yɛkɔfa ɛkwan foforɔ bi so na yɛde akɔ so aba a ɛnya adeɛ a saa kwan no a yɛpɛ sɛ yɛfa so no yɛde kɔ so aba no ɛdi animuonyam hyɛ ɛbɛma asafo awurade ɛno no de enkuguo ene ene de ebebre ye ene nti na oka kire ye se yenhweye efri se akwa ensin ni ra. Remember that the word that I have said to you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my sayings, they will keep yours also. And unti wa yabasuomono, wasi yenshe ye, if you say akwa wonsine niwura, akwa ensine niwura. Se onumpa anuwa yonyame, na obefa akwa tibiatu ni honso, na nense moka yinyi na ebe mu, na emre nisu, na wu ye, na okoye no. Se onumpo na nuwe nimi ye weni petri munu. Se wanabasu omu, wani nchire chire mu, wani nyuma pe munu. Se yetane dia, enye na minu mienu, yebetane ewo yabasu omu. Aninti, anuweni, anye ma ejidi fobebri, enche diye, ewo wo nyamisum se yebetun pon ewo nyamisum mono wo tun pon na opese wo so aba no. There is so many adversaries and no and I say woma wani eda ho na wo aba asuonu enti enye se bia wo so aba na wugusu a wo ko aniema bebre beba abetuntwan wanem ifi se Yesu no ana wo ye onyame no onim ne wo enipetri mo no. He is our source no. Do no ankasa no aniema bebre ena ewiase eye se de ye di ebetuntwa na nem ewo naba esuo no. Nanso so no wampa ba nanso so no wampa ba ogusu ejina mu esu aba edi she ono nyame eni monyam eno nti asese menu mienu ye di she ye trim anase ye di she ye honhom ese do obstacles no beba do temptations no beba eno no avoid ye se emeyiye mfiri Kristo som papa asese menu mienu ye som no eno no meyiye mfiri abaso asese ye som no mu. No matter senior efiti e biara no asese menu mienu ye den ye guso ye ekoye nim ewo onyame somum because onyame epese menu mienu ye den ye eso aba onyame pese menu mienu ye eso aba ndese menu mienu ye ntimi anso aba dia ene na oba dia no ho na oba behu se aba biara eni edua no so a obe ye den obetwa yen ego sene na Yesu oni ne tuafo ne nan na omukọ victory ho na agrumu na omuhwe victory no na aso a jese ayia haban bebre aye green nanso so no na ababiara eni so na ababiara eni so enu ntino o hyese sadue ya aye green na ababiara eni so no esese ye dey ye twa sadue ne go ade ntira because I occupy the land, no. Enunti no, adi asase no aboso. Ebi amino mi no, ya tina wonyame mu ya ye green. Ya ye green ache nanso so no fruit asese yetimi so no. Anya dia abano etimi ba. That means ya occupy the land no. Ya di asase no akanten so. Enno enna oka kire se, sadia obetwa egu. Obetwa na wode abafoforo ade ababa abeshe ho obetwa yegu na wode abafoforo ababa abeshe ho eni nti wonyame enumo asemini oyi asemo a efiri Yesu ankasa eho na okachire na esianfo te sebase omo anso aba ebetwa omo egu ese eban na yaboaboa no edi egujem onyame mpese menu mienu obeboaboa ya no edi egujem nemmo mu no opese wo ye breyi mu yetimi nya akatuya pa wo ye bre mu no yetimi eba ne nchen ene nti na oka so wo ya basuo mu no don 14 no obekọ na wa kosiesie baby e di amayen na minu mie nu no yetimi aba abetena ho se yesu aba na enye ma minu mie nu ya hihye no enye entimi masa enye ma ya ye adwuma enya no entimi masa sane ma na ye behwere ifi se yesu e kosiesie baby amayen na baby a okosiesie e di amayen no eye wo mu a wo maye den aso aba wo mu a wo matimi aso aba that means wo mu a wo matimi abo onyamesom papa ho bra na wo mu nyamesom etimi akọ wo manim na onyame ehu wo mu na onyame de ahenche ede ama won san krofu yi na onyame esiesie baby papa ede ama won ɛno nti sɛ meno mie no sɛ yɛtena ne mu na ne nsɛm tena ne mu a ɔse ɛno ɛna ɛbɛnya animuonyam ɛwɔ ne mu na ahyɛ onyame animuonyam mppfoɔ no abadan no ti nti meekɔ no makɔ akɔbie wɔ mu meba yɛbɛɛtoa so da onyame ase ene ewo nasem se esese minu mie no ye eso aba ne fashe utrim se waba suo mu no ewi ase ebetan wo an yesu ka se akoa on chain newura enu nji so no no opese wo ye nyuma pa ne wode emboa ewi ase obegi wi ase no ewi ase etan no edeniko owuo enu nti wo waba suo mu no ebetan wo Edi wako uwum. Nenso no. Still na. Be courageous. Because he is our source. Se ye kotinwa. Yinti mi enyefi. Onyami nshirao. So obetine nyami sumu. Wawo taini ya kukurashu ya siye nyine emu no. Unshwe bunku unshwe nifang. Na waguso wa aswaba. Na tina biya washishe edi ama ye no. Minu mi eno emre niswa. Ye timi ako. Niyako ako enjoy. Wo yaba ya suno ewo Yesu Kristo dim asaforade ene anopese de aseda ma ye de ayeye ma ye de enkanfo ma ye hwe nimo nyam bebre ewo wasemo a wabekirekire ye se ye kwati wo a ye ntimi enye hwe akwa soso enchen ni wura enu nti se ne awo so aba na wo fa wota mu no ye nka hu se ye nsu ye befam se ye famu a ye bekai wo nsem a waka akire ye na ahye ye ndin na ahye ye nkunan na yetimi aso aba ashodin kase na nimonyam yeda wase wo anopai se wakasa akire ye wo Yesu Kristo din mu na ye bompa ye amen yedi ejuma die ne nyina abawie ye mpp for no ewo dandue mu enu ntine guso ema afidie no na ye omuso wo enema bebiri ade ema se onyame ama next week ya baba ne enemo ababesua onyame asem Onyami Israel. Bye bye.
it's so hard.